mshawishi hamsifi hata kwa mazuri yuko mkidhani mko sahihi nazungumza nanyi hamsiki na mu wako achana nanyi free ndumba fai kwa jamii mbona analoga tumeni jini tanikuta niko steam siko sober yeah kila mkipiga lamli natoa jibu hamna mianza dhani na mzimu meona poa kuchuna Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba Sharuksa nenda kuloga Kama mchawi jiloga wena hela Mekali ya ngumba hamna hata pa kulala Nipo jutu na jikuta Madua menzunguka Wakini vuta vuta na mungu wana wasuta Na hao hao sije mabaya kwa olalipa Kusanya ndumba kila mkoa jaza mapipa That was nipo hapa to attack you Hata mkiloga na hili itawaweka kapu Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba Nikilisha hip hop nikiwa kama lady rapper Hawataki wono na kitu anataka utoke kapa Hivi ni nini kina kukera wewe dada kaka Hamtaki kuona nimeshiba eti nife na njaa Datus kungara kwenye game wao ina wakera Watanipaka po, wataniua po na mbovu sera Mara ho, yule sana bebo na wenye hela Sawa, datus na bebeka ndomana na bebo vipi Kusu nyinyi hamdepata bebaja Mnanichekea lakini mitani midomo juu Mbona mwanzo mlikuwa marafiki waku Uwadume kuja tikisa datus niko juu I don't care Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba Nipo jitu na jikuta na nifuta futa wanataka kuniangusha Wanajirasa muda, wanafanya nyumba na jikuta wanayumba